Olusisa lw'ebyobulamu tubeere balamu health campaign olutegekeddwa Kabaka Foundation ekimu ku bitongole by'Obwakabaka wali ku St. Jude Primary School e Kasana Mulemezi lugendera ddala mu maaso. Abantu b'omuteregganyire mu baffe magulu nnyondo Ssaabasajja Kabaka okuva mu bitundu ebyetoloddewo ku ssako n'okuva ewala batuuse dda okwefunira obujjanjabi obw'obwereere Bene bw'abasembereza. Obuweereza bwonna bwa bwereere omuli okukebera okusako n'okujjanjaba wamu n'okusomesa endwadde ez'enjawulo. Mu nteekateeka eno wagenda kubeerawo n'okugaba omusaayi eri abo bonna abagwetaaga.